ntokazi uthakazile kulolizwe litsha noba wanelanga kukho loko cingayo kwahlukileyo
shallow now.